Yeah, mindo yule prince, Romy Provas, nigga.
Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto, bado na wapa vitu noma, bado na roll, yeah. Bado na wapa vitu moto, mini yule noma, yeah. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto, bado na wapa vitu noma, bado na roll, yeah. Bado na wapa vitu moto, taki mnite mkale. Mimi si the prince, wawa cheza chini, mina cheza waba. Mi ukil na sare, shika more feelings. You are my pulse I say, lenny for one naming. Staki ni wawe kale, staki kuwa fisi. Mina penda fishi, mina mpenda basi. Yule wakifisi, staki niwe na kiki, wawa shani saka. Sababu mindo prince, walo ni ta king, bado sijafika. Walo ni lagai, juwe nimefika. Hata kama sina, siko saki mlo. Chora mistari, ka pioneer. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto, bado na wapa vitu noma, bado na roll, yeah. Bado na wapa vitu moto, mini yule noma, yeah. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto. Sina do vile, aweza get kile. Never trust one on me, best jeze wao ni lagai. Tia pato on what they say, get the truth of what they say. Feel a shame on what you do, think of what you do is right. Mindo prince, Mindo prince wa Kenya. Mindo prince, Mindo prince wa Kenya. Kufika sijui ni lini, lakini tafika together show. God hawezi niacha, before him naweza. Staki niwe down, God ameni favor. Wale walotaka noma nisha wapavale. Hata kama sina gaji nishate za jiji lote. Mindo prince, Mindo prince wa Kenya, sema
Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto, bado na wapa vitu noma, bado na roll, yeah. Bado na wapa vitu moto, mini yule noma, yeah. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto, bado na wapa vitu noma, bado na roll, yeah. Bado na wapa vitu moto, mini yule noma, yeah. Mindo prince yule mnoma, bado na wapa vitu moto. 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 Yeah. Ya boy Romy Provas the shy boy nigga. Nimemaliza.